laboratorium virus corona tin qoratan borani yaballot banani hujit yirt guyat namdib lama fsaddet tami saddeti qorachun dandan akitana nitiga khatama qajelch fayya godin borana ab molodi majalet galmo dawutin noerk
kajelch fayya ka godin no borana ka beisetti laboratorium dibe corona warqa be meddabasuf tawkun altokotti samud segeltamija guyat tamo kanamdib lama saddetim saddete debasun qorachu danda obbo moludima itana kajel chafaya gudna bornati
jidugole si laboratory dibe covid ak magali avalot banumo fi gahachatu bemiles awasile satlama wante di nembaye tenera osom qoratamin awasat de fama di ugrafi awasat ay gafin kanamo biro lu saye oromia kam jidugole intate machine barbatsu khimiten wis do yavallo original determinant laboratory ke sath do kopre sudan machine kanas ogesh lenji sudan guya khalesa ifa tiyel gabira machine guriao fero to koti sathi shake sathi result chagal tani jan ubasu danda khana fakturi moriel santli fune adam ma besine basi garagara basi ko fusunteinu yero akasmas tatadisuni fubwa bai adatta nura ambise egalle ojecha jirecha
obbo moludima laboratory kanaf nana madabalate wanti kan gutame fijira jichun dubbatu
amma wanti wankaraf barbachisu lamada tokko nam sampili ku sampili bakatanta gene kaguruda kanogesi australia moyele gubas benje gira australia walo lenje gira samudini gurande cha af samudini gurane ya veterin laboratory kana tamo sampili tejeta ma sampili kana gamma ogesi lamana ulenje ogesi lam lenje awara ikeche redu poni gongi sari kuye sadike sa tilalami amas wawa anda bashi gutumich recommendation barosi sa gutumich ak tibu gutumo ni gira ne gira agamma guya rati kevi mano sotomi ga ogene gira samud nama kwaranta in tanira kana sol gira vi ogesi agja ogesi ne gira jan ku lenje taikin chaisi ni hon termiter ni ko jitango ni fi kotu ubaje ramis
obomolun laboratory kana ustalamo yali jiru ke set sabayin abam ne bi websan mesha laboratory be leda magala ya ballo tijiru dimma kana fakkawul wanta e fi laboratory kun magala ya ballo ke set unda e jidan dr legal galo medical director in ustalamo yali si laboratory kun hoji jel kabon hoji nu fsal pisa jidan ke suma gudanto ni seran lab yu to larra garbiya tede fa majiran korana wan barbadanif nuf kun dudan sada jidu
e bon saba yu gudan anu armandura namon ni ga yen danga gama keni yallen ofiisaaniti embaasin dubbatame kan argamu jira ofiisaatiin daangaa jabsi namoonni naannoo kana dhufu jira tajaajili qorannoo kennu baay'ee rakkachaa turre kiloomeetira baay'ee deemamu guyyaa afur rizaltiin guyyaa torbatti dhaqabaa ture kanaaf amma yoo laallu ammoo yaabelloo sa'a kiloomeetirii 200 mooyaleerra kanaaf sa'aatii barbaadametti ergame godina sistemii tokko keessa waan jirruuf yeroo gabaabaaf tajaajili san argatanii ba'u jechuudha kanaan otoo jiru godina Booranaa keessaa hospitaalli tajaajila kanaaf qophaa'e hospitaala mooyyaalee qofa guddinaaleen kenna ammoo aanaa 14 qaba aanaa 14 keessaa aanaa suruphaa aanaa jedhamu dhukkubsataan tokko targamee hospitaala mooyyaalee dhufee jira jechuudha erga hospitaala mooyyaalee dhufee torbee lama ture bultii 21 dabiraa ture tajaajilli barbaachisaan kennameefi qorannoon alla nageeggeeffamee jiru qorannoon dhuma naannoo hospitaala magaalaa yaabilootti tajaajilli qorannoo haaraa dhaabameen isaan tajaajilli kennamee ergina jirra jechuudha amma dhukkubsataan dabiraa ture sun galata waaqaa fayyee ba'ee jira jechuudha
Dr. Ali fi obbo Moludima kanaan dura saamudi mooyyaalee fuudhame adaamaatti ilaalamaa ture sirumaa badaa akka ture eeranii amma jiraattonni naannoo meeshaa kanatti dhimma ba'uun akka of qorachiisan dhukkuba kanarraas akka of eegan yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.